napiga debe. Ah, napiga debe. Ah, debe. Ambia Jani, napiga debe. Ah, napiga debe. Ah, napiga debe. Ah, debe. Jina la Yesu lisifiwe. Ah, napiga debe. Ah, napiga debe. Tuliabudiwe, okay. Ili magonjwa yatibiwe today. Na baraka tupewe today. Njohoni araka, musichelewe on the way. Utapata mwanasi wako. Ukabaki ukiuma vako. Your blessings are God, see corruption, manipulation, rejection. And what I know, yeah, no option, solution to your question. Ah, napiga debe. Ah, napiga debe. Ah, debe. Jina la Yesu lisifiwe. Ah, napiga debe. Ah, napiga debe.
Nisumbua. Kuna huyu jama, ye uleta mvua. Tena, ye, huleta jua. Hata juzi Lazaro, alifufua. Miujiza, hata madhe alipona. Mwenye nundu, ilionona. Chakushangaza ni kipofu Batimayo kwa imani yake. We imagine aliona.
See, blessings are God, see corruption, manipulation, rejection. What I know, ye ndiye option, solution to your question. Ah,
napiga debe. Napiga debe. Ah, debe. Jina la Yesu lisifiwe. Ah, napiga debe. Ah, napiga debe. Ah, debe. Jina la Yesu lisifiwe.
Usalama ni kiongozi bora, sio bora kiongozi. Atutaki kiongozi mkora, tunataka tu mwokozi. Ulinzi ni wewe na mimi, okay. Lakini bila Yesu ndani yetu, no way.